Yeah, in my collar. Oh, yeah, and become a lair. Oh, damn, go jose come. Oh, ham, go jose jump. Sekunde, dekika, kunda sade. Ukona feeling, pia, kila sape. Usona se back, yo, mina touch, ay. Nakagunge mapoturu, miss cause, ay. Pose, after. Kula kimoko, nacheza na matope na mendo kiboko. Tunakula with mood after kitoko. Kilako, new thonko, na vire umekonki, majama moko. Unacheza na mic, entertain soko. Una kam tampia, mina kupanyoko. Nasikia sex voko, memento, walai. Oh, tam, hiyo tabasamu, hiyo kamatia pia, hiyo kamatamu. Weka na magia kwe, weka nyamazia. Sugulia sialia, huku naikalia. Oh, wasio nyuma ya pazia. Huku naipandia pia nyuma naikazia. Tunaingilia huku tunatokelea. Naipenda, naitaka, naikondelea. Oh, yeah, nimebobea. Jigoro najituma misija kuotea. Oh, sio siri siwezi compare. Kuna kono kinigusa siwezi kongea. Oh, kiwa mbari I'm so weird. Fear, body to body I'm still here. Here, kama vile magic fear. Kila saka maasuba nada mkia.
I got you, baby. I won't ever let you go. And it's true, baby. I'm ready for your love and more.
Penzi lako ni tam, ni tam, ni tam, ni tam, ni tam, ni tam, ni tam. Unapatia ni tam, ni tam, ni tam, ni tam, ni tam, ni tam, ni tam. Baby, I won't ever let you go. And it's true, baby. I'm ready for your love and more.
Ni tam, ni tam, ni tam, ni tam,
I won't ever let you go.
Ni tam, ni tam, ni tam.
The world music.
City music.